zambi.com. Super vibes.
Yeah, yeah. Comment ça y
est? Zama la vata. Hey, this is bullshit, man. C'est ça pas grave, ça. Damn it.
Un caninamiza. Corine uma de conda. Un caninamiza. Como pano da ziwa.
It was just now, nadi choga safuna kona fast. Then baby a very good night. Tawi na ya kufiga chama nine. Ndi wana rekodi ya Madrid. Kena kundi kulangila jifoni. Kazi wako halikuno kuloji. Ndi chip ray boy imana vini. Na kuimbira foni wasakwira. Nane so mtu wanga wasakwira. Kukufu sama wa mandi ganira. Kwa malelosa wabunda mbisira. Mani vini ya javungano texti. Akufuna chibweleza. Meso kandi toka kudi nifendi. Kwa magu mamu utapisa. Uka natoka kudi sundifira. Uka natoka mango na misira. Uka natoka mbavu zikujeva. Mahebo ndambi.
Un caninamiza.
Dear, were you there, home? Please, dear, mobile home. Umazi wanda zi so zija zama. You know, zija zama.
It's a Ndibwela weekend. God is Ndibwela and Fika Mafiendi. Uziwa padena sendu makala bize. Uyamba mande sande singa malize.
Bad man umuika pa loki. Iye kwa o akulumpa ngati floki. Yeso imbo phone yake sigwira. Network mbora tidikile 4G.
Sase wani na milioni pano tizichani. Kumasikare ndagula braziliani. Cholinga chake amangu funa mane. Ine kwa shpere kwa akandi chula hane. I'll never back to you.
Here,
one of the layaway.
Is me? I'll never.
www.amazambiwi.com.
Fuck